ali chimfia kabili nari palwa ine nari kwate sambu nari kwate sambu isha kunyanta paliba.